This is part 14. If it's about life, unapozungumza, unazungumza softly. No, you're like funny, no, but I just said. Sometimes, have you ever to monitor the way unazungumza? Have you ever monitored yourself the way you talk? I know you haven't. Because I know you. Okay, I don't know you, wherever you are, but you are a human being. That is the fact. And the fact for you being a human being, I know there are common weaknesses in human beings. Me included. Excluded? Included. Yeah, me included, of course. Talking. We never monitor ourselves by talking. Have you ever monitor yourself? Unazungumza nini? Nah, you haven't. So talk softly, bro. Wherever you are. Yani penda kuzungumza umetulia. Hold on, don't panic, yo. Bruh. Manyingi usha kumonitor the way una dress. Huh? 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 Have you ever monitored the way you dress, bro? It's about life. Usha kumonitor unavaje, bro. If usha kujiuliza, kama ujajua, kitu cha kwanza ambacho watu wana notice kwenye mavazi yako ni viatu. Pija suti kali. Of course, ya kwenye shoes tu mzee. You ruined the whole shit. You did. Trust me on that one. Not kidding. Being honest right now. So, dress smartly. Okay? Vaa vizuri, brother. Sister, vaa vizuri. Kwa sababu, inaku judge. So, mara nyingi watu wana kuona kupitia dress code. Okay. Wanasemaga, oh, kuwezi judge kitabu kwa hiyo cover yake. No, so you can't judge me because of my dress code. Bro, we cannot avoid that. Yani, first impression mtu akikuangalia, anaanza na mavazi. Yani, ndiyo wanasemaga, you can't judge me because I dress this way. No, listen to me. It counts. Yani, trust me, it counts. Na inafanyika kabisa. Wejifanya unasema kwamba, no, mina vatu hivi, how is gonna judge? Sabu kama tabia yangu hiko hivi, so I'm not, he's not gonna judge me. Because that's not my manner. Man, I just wear this kind of clothes, and because it's not my manner, it's just I just wear. Hey, believe or not, watu wanaangalia kwanza mavazi. Especially shoes, bro. Hey, shoes. Najua unajiangalia miguuni hapo. Hey, you got beautiful shoes out there? Oh, awkward shoes. You might wanna take it off, man. Buy another one. Okay? Lakini, wepo kusana na kazi. Unafanya kazi. How do you work? Work patiently. Unapofanya kazi. Kwa na ule uvumilivu, unajua. Yeah, nikuwa nasoma historia za watu kadhaa. Unajua vile, watu wanasema kwamba, I say, mimi nimeenda, nimeomba kazi somewhere mara tano, mara sita. Nimesha take interviews nyingi za Millard Ayo. Vile ambapo jamaa anaenda kuomba kazi Klaus like mara sita. Mshahara wake haukufika laki moja ndani ya miaka mitatu, unajua. So, whatever you work, just work patiently, yani. Patience, unajua vile patience, yani unasema, kwa uvumilivu ntulia, yani be patient, unajua vile, na patience, unajua, watu wanajiuliza nini maana patience, ni ule uvumilivu, lakini mimi nikagundua kitu kimoja, nini maana uvumilivu, let's say, nikupe mfano, uyupi ni mvumilivu, labda una appointment na mtu, afu yule mtu amekuweka kama saa moja limepita, damn eh, kwani upisi ajibana mi, amevumilia, saa moja imepita, masaa mawili imepita, lakini uvumilivu anavyokaa na kusubiria, anakuwa na panic sana. Damn man, why this guy not coming this and there? Lakini kuna huyo mtu ambaye masaa mawili imepita lakini ametulia. So, patience ni vile mtu ana react baada kuwa disappointed, you know? Kwa sababu ukiwa disappointed afu uka panic, you're not patient still. Lakini unapokuwa disappointed, unajua basi I'm disappointed, lakini huja panic. That's patience. So man, unapofanya kazi, kazi zetu zina changamoto nyingi sana. I know, because I'm working too, bro. I'm facing a lot of changamotos at my workspace, whatever. Lakini, I'm just being patient. Because I know my time will come. And your time will come too. And believe it, I told you, wiki iliyopita kwamba, everything is temporarily. I got you there.